yeah. My check, 1, 2, samba, round 2, yeah. Sura so todavía, mambo ya que we mwenye utashanga. Mengi alinambia, misi kwa achi ya kapia walai. Na navazama ga kweli nikazama, nikazama, mzima mzima nikazama. Yanachanganya ga yalinichanganya, nichanganya, nichanganya. Lawama kasha zoea, hata umwambie nini anaona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala ipi pressure. Hata useme nini ni sawa na bure,
sawa na bure.
Yani anaingia huku anatoka kwa kule,
sawa na bure.
Siki
sawa na
ambiliki.
Bure sawa na bure. Bure sawa na bure.
Alinidharau, akaniona boya king'ang'anizi tena jau. Huku nala pilau, ya nyuma nshasahau yote. Na nanenepa nilikuwa kimbaumbau. Mara natuma meseji, mara nanipigia. Eti anataka tonane, anasema kamisi kumbatia. Walikula mpaka mashemeji, na wakanitambia. Anajua kushare siwezi, benzi akafanya kisinia.
Lawama kasha zoea, hata umwambie nini anaona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala ipi pressure.
Hata useme nini ni sawa na bure,
bure sawa na bure.
Nikazama.